ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
gañi kante to ɓoggi jonga fandu haala Mamadou Sama Seku jaam wal sakraɓe heeɗiɓe aslama en no beele cakta yontere nde benne yambindi idde ley ndennode waɗi littelaji ɗum wona benna jogaɓe benno kaddu ɗum fofi tawede duwawuji gaɗama yalla lendinde hewta jaam accidentaji temedere capannayyi e joyyi sama mbini barmuɓe temedere capannayyi en jetto e mayɓe tawton ɗum tawi ka wattu julde nde e wi ardiɓe protection civile oɗo adadu o no famɗi dina hitande 2021 ɓe beltatke sanne famuyaji gaɗaɗi jamara nde rafi ndennago yirwi sanne ley cercle tomiña cikkitaɓe jaadinkoɓe daalike yimɓe gelle kewɗe yaltude nokkuji ɗiɓe en goni jammare wembande gaɗi noddago lamkoɓe ɗi goni semme kabaru jamen hande beten altinere 11 juillet 2022 bisimilla sakiraɓe aslama en yambini idi layya e cakkite yontere nde hono ben hitande foof duwawuji gaɗama yalla leydi mallinita hewta jaam e yella aslama en yo dunno tellaji hikkal taykaɗi ley landinal julde nde ben goɗɗo en bamako ɗo baali mbiya heƴalli feewi yimɓe mawɓe galle yogaɓe ben keɓali baali yogaɓe ɗum ben yettiraka ben hinnade sodugol bey kalifa guyta wonko ɓeyta keɗa fastango sita sidi be e Fatimata Mayga
nde julle maga hitande 2022 waɗama le diyan e deƴere ɗum ko holliti yogaɓe ga yogaɓe ɗu holliti nde julle ɓe waɗi ɗum e bowɗe seeɗan ɗeɓe joguiɗe
inansele akkaci koñirane
julde welliga amen ga saabu duɓe belliɗi mbiɗa heeɓa tiiɗallaji kano hikka ka mi heeɓa tiiɗallah fo mbiɗa yetta Allah mi wawi wande musakaji ɗi fo mi soodi mbaalu koreejam du heeɓi fo ko haaja min jaadi juuloyde misiide min juuli ɗo jaam e cellal talka ko ni woodi kano ɗum welligi ko ɓuuri yiɗede ɗum woni cellal sa juuli ɗo jaam e cellal ɗum ɓuuri moƴƴude min keeɓi mbaalu momin kandi o
ga jomiraɓe galle ko heewi heeɓe layaji hikka saabe tiiɗallaji ɗi leewi meɓɓe daɓaɗe cogumon ƴenti fa yettade tati julle nde ɗum ko holliti Mahamadou kanko e goto e jomiraɓe galle joɗiɗo dene laafiya bugu ono wondi e tewde baalu yaafuɗo mo hirsata
miɗen jogui tewle firgo min coodi illa julde waara min mbi caggal julde an moƴƴa tawe coggu mum ɓuyta ka min tawi nden fo coggu o ɓuuri tiinde baali seeɗa tan gaari cogguji mum do ana tii ɓe mbiyatano uynayi noga e joyi yaade fa uynayi capantati en na yogaɓe jaati ana mbawi wiidema uynaji malla hemere mi wala bawɗe mum wala fo ko mbawmi wiide min ka ko jimmi ɓe keɓana ɗum
dabarito
miccitinde jamare nde wi baalu fewi goto heddaki le galɓe to balɗe cottiteɗo gaali duɓ ƴaɓɓiɗe ɗiɗi julle yaade tati julle a tawan fa hannde dabaji ana ɓuti tum
ɓen banggal ɓum jaati woni ko président hoore transition ɓami haala cakkite yontere nde nano holti wiide dental yoni ko dental waɗane leydi mallidi ɗum woni ko holti colonel Assimi Goyta ɓeydi wiide gouvernement waɗan bawɗe mum foof yalla jaam na hewte keɗɗanna kanko Assimi Goyta ko haali e le mbiyen faccitango Fatimata Mayga
les autorités de la transition les
firent laamu hakkundejo ana wondi e fiide dabari no jaam wartirte e nokkuji to rafi ndenago o woni ɗum yo hunde yiɗande yalla hakkille yimɓe ana jooɗo wakkati joni o yaafa miɗen gondi ƴewde no leydi ndi yarata yesso e kañe neɗɗo kaybowo yimɓe leydi ndi fa gasa jukkoje ɗe tampini min paami kulleji kewɗi pawiɗi e jukkoje ɗe ka sa allahu fu newoto dow kabaru politique o miɗen kani yaade yesso e kañe no leydi ndi gasirta dabariji fo ana gondi e waɗede fa ɓiɓɓe mali fo keɓa sago
mumen
sakiraɓe ottoto hakkillaji mawɗo du kabaruyam banga bembe amen facebook kadi twitter ele kadi leydi ndi mbi idndi waɗama e le mbiyatti allahji kewɗi ɗum woni ko mimsiti yimɓele yogaɓe to iwde kay yottade an songo fangude kita e bankas jammare nde mbiyen ɗiɗo nokkuji ɗi mbiyen woytigui ti allahji ɗi kayne rafi ndenako gonɗo le leydi ndi draman mayga enen keeɗa fayistango sita sidi ɓe
le laamu kita on tordaji ɗi satti sanne ne julle laafi kulleji ñameteɗi ɗum ko holliti rewɓe ko heewi leewi meɓɓe ñamiri ɗi fa yottade le oji e nandan muɗum futtiɗi le lumoji meɓɓe ɗi le nde julle ɓe holliti ko ɓuuri ñamede lamorde meɓɓe nde ñalane julle ɗum yo foñi hande foyino ana cotte toon kilo goto ɓuuɗi temeɗ ɗiɗi leewi meɓɓe ñamiri accinadde nokkuji meɓɓe ne ana fota wakkati hannden ley nde julle alsam fo waɗi du'awu yalla hono dian e deeɗere heɓirte le leydi malli e maggal muɗum fou le wuddu leydi nde julle maggal waɗama le torraji mawɗi alslam eɓe laamu bankasi holliti kañ en du'iken yimɓe civil en fotare maggal paɗe mbaraɓe ɗen nokkuje le o wakkati ɓene lamdo laamota e dabiriji fou yalla hono dian e deeƴere heɓirte le wuddu leydi yalla jamaɗa heɓa feyti e golleji mumen le laamu ansango le région gawo nde julle maggal jamaɗa ko wonton holliti wadi du'a uji mawdi fetede e leedni fu le nde julle manga alimaami misside mawne woni tan wi ana lamdo bibbe leedni fu e damudum tindon jafundura hokkundura juude micitinde jamaare wi lam ansangu ana jappi hande jama ko heewi ko juwi nokkuje antitirtede integar talatay ka en bura sabe lafi deejana war jippili genni ansanguni
so bangal kambe egube bomako ben nge yambere hikande lataki hono rawanen e wi mabbe don sabe telaji be le cadele be ngadi be ndedo yambere den no tiwuji yogaji mako heba ka non dum lataki hono hita imberna hikitande jabbide de kambe ben yogabe mabbe mili an mira wi jati hewtagul jam samtani be dun ben ya rutade do ngoni samtani be be dido telaji mohammed ali akaleda darno ton kode kedan ko hemane do fasango sita siti be fatumata mayga
yibbe ko heewi dog yoppi nukkujum en wari jippi deene falaje lewi mabbe de julle manga be wadunde tordaji mawdi ko he mabbe holliti cugalum en hebe kaddule wattetede le nde julle
be gaddani min tew ka fa heewi soni gonga tew jaati ka yogabe min don andi inde mu e min don baa halde yogabe min anda inde mu en fe yogabe bi inde mu e fatikale me min keba kaddungal min keba hunde ka fu fawaaki do tew onka ka non ni woni tew onka wadi kebdu fu hebi fa wodi
ceggal mudun won yogabe be yimbe ko wi ana salna be leeni sabdina yimbe yogabe waddin be tew nyaametedo nyende julene gaddu e tawede fu be wi be lafa maro be lafa neban kay nyamiri ko heewi le nyalana handen altine ba kan yu goto e juudo lam bangasi won do le onno ko handen
kay men juuni men kebi tew men kebay maro kay men kebay neba men kebay gawri suka amen do hor man ni heewdo fe goto budo kan le julde wala
ceggal mudum be yimbe ko heem en holliti wallama haajum en wala e mebbe bede du'o yalla dien e deejere an hebe ko natto sabbe fiito sur ba mebbe le wi mebbe kambe ga daabaaji e lope wondi nukku goto handen le o watti nungu
koro nyaami mideedi wirfitawade to amen to su jamwar mi mun koro iwammi mideedi wirfitawade ngendi amen do jambe cellal
miccitunde yimbe wibbe jama fu yoppi gellum en sabe lafi deejere handen bede wulute e lamo tinna taj dabiri fu honene dien e deejere hebirte nukkuje mebbe de
ben julle dun yo sababu wadde do wuji warande ben ben jotugul ko nande mudun dun do ko heewi le men dina wi sambe sambe den no wi finata ben dun ke finata ba dun do yutan simbingol sonugol endam kanko alima yatram ko ben bangal mun ke da fasango sita sidibe fatuputa magi
julle manga yo hune jogine darja sanne to arslam me sabdena dun watti mo bibbe galle fu korta hirsa dabaji men nyama wadde do wuji le wi yogabe de julle yo watti mo aslamem kabe be leedi fu hani hokkondere juude yafundura
sigino ko yafona man so himbe joddiki ki wakati jom ha mo futo nyam bandu dum wadi nyande julde mo fundar dam bandu yafa nafa mawdo woni hen nyande julde mo fana hani heegoyde bandu illenden min ko jan jita kelembe amem jowtirinde be jita o
fan sigino ko kaso
lebi himbe andume kabaru tarkeji ceukura waga ana joge darorga mangal sabdena don nato sabe aslam en yafundura yarundura hono himbe wonbe wolledu kan en do heba dokkundura juude ya fundra e yarundura dungo holliti amadou jallu kan yo goto ando kabaru targuji
so yimbe joddiki homo fu yottoto bandu nyanden julde hunde weltare non homo fan hani ndardude bandu yafo dun yo fina tawa mali homo fu ana wadna bandu duwaw
ben do arsame fu be wadde de julle e dien e deejere
asdan gaji temdere chapana e juim bien en bien di le mudu takama bambe temdere chapana en jeton maybe tato dum woni ko taka le bien idindi le chakite internet dum woni ko holti protection civile ka dum fu tawde arbe holti wide o do adadu o na famdi dina mo hitande 2020 dar jamarande wotande heklo sanne kabaru bien sariaji lawi di kednana kanko colonel adama jati jara kanko hore yo protection civile bamako ko hanni almatu yatara
hikka edu mbelli di walda sabu hikka accident heway sensibilisation o gasi sedan darde yimbe njottino be kawaruji be balla min e golle o yalla fa handen yimbe be ana pam surtout donno mobilaji be moto ngaji e kanye taxi ngai be kayba lawungul fa gasa su suka be na taccita lawul e kanye be teddina sariyaji lawungul
ben faande bangal juude nde ben dum ko nyande julle yimbe le hewbe na hinno golleji mabbe me julle nde tawde fufu hono kambe super pompier gagne dudum kambe ben jawbe essence be nano be fufu bedo kay dum golle wondi jamma illa nyaloma sabi irindi jogabe kay holti bide ben weltare be gatta dum jogabe kay yitraka sabi ben sariya golle mabbe lalacha wallet info on ko ben keda fo sango sita sidibe e fatuma tamayga
yaade golliya nyenen julle yo waso to menen dum ko holliti mimata kay e mariam be fu rewbe didon gollobe li fedde antitirten kane protection civile le dene so woni ko le wi mabbe be bami aadi gollunde leedi nin watti fu tawado le gurgal mabbe
sen fierté
do yo hune weltare junga amen warde gollude nyande julde e dum wela kan warde gollude nyande julde dum mi narri e golle o rendo yimbe so cumu wadi nyande julde ne yimbe mo fu an andi bonanda ana heewi dum ne mi ballan yimbe
e dir bien-être
ga yogabe jabne di hakileji lewi gobbe ngenen julle neddo ana haani jodda le galle mudu gaayido e yimbe mu don ko holliti neddo gollo le essentiel wotere on nukku lewi makko kango do gollino horebe makko
gollude nyanden julde ana metti ka so hunde wajibi do ma a wadan dum min narri e golle o wakkati jaadi di juldude e yimbe ma ka a waawa sa ware an wayi waddande ma tid Allah jew hono yogabe ana bay riwude ma kany hono dum e bandu en
mais toi tu es absent metti tunde yimbe wi jama ko heewi ana golla nyalade julle en nanan mudum hone ciotto pharmacie docteur en journaliste en nanan mudum
alhal ndena gutu santu an wondi bonduri tan ben nukuji kewdi lesel to minyam ben yimbele ben ngundi yaltude sabi gidali jadinkobe nyalade noga didi noga tati zone jabidi dum ben hipngoji jadinkobe wa sambini maybo noga maybe kanko kiyado amen goddo to tumnyanto isiaka kulibali won kebe ne kede fostango sitasidi
gelle ko heewi wonde lamtumiya antirtede mamadou goro daga farako ma daga goro sari daga antandu daga maliki daga usu daga de gelle fu yimbe mudun yalti nde aljimar jabbine sabe kulal yimbe lonbe hitebe lewi mebbe yimbe lonbe hitebe yamirbe yoppade gelle alalbar noga e didi lewru juin wartande alkamsar noga tati lewru juin yimbe ko yatanoga e go wonko warato yimbe lonbe hitebe le communes timisa le cercle tumiya nonko holliti yogabe aswere noga e joy lewru juin hitan 2022 hitebe yamiri yimbe genne entretene farako yoppa genne mu en jama holliti handen bede torra sabe di golleji bondi le o wakti le wi mebbe bamde lewru juin wartande handen yimbe ko yata udnyere e cebade jeddo e go wonki yoppi gellem en le lamutumiya le o jama won lewbe ko yata temede joy e cefande jeddi e jatti ka ciugalum en ko won le o jama mer on holliti kan en tay dabireji hokki o jama chaakuji maro e sikkar e nanan mudun yalla be sulda do e wakati donko isiaka kulubali hebini sejo tamani yude tumiya Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Sagrabe mbiyan kirru jam hen kay kabar mun wala hande mi ton tan ba sa dum tadu be ban men 3w.tamani.org.do jom 3320 do sede yotam eden magazine. Sidio Tamani